Nkwa sɛm brɛ ni onua ɛbra so sɛ obetie nkwa sɛm modia na fo bibi ɔbɛ wɔ no wasɛ wɔ sɛ nkwa sɛm ɛbrɛ edu ɛmusomfo Akwa Hayford ɛna mene mo ɛbɛkyɛ asɛm yi onua dɔfo ani di mɛsrɛ sɛ wobɛsu tra ase na yɛabɔ mpae ɔdomfo mobɔmufoɔ wo mada wase meyi wayɛ ɛkamfo ma akɛseɛ so wobere mu Awurade wasɛm ɛba mene nyɛ wakoa menyansa menem deɛ fa me kasa no atufo na manidasoɔ ɛwɔ w'asɛm mu deɛ ɔni wɔ no na masɛm yi so ma no ho no nyane werɛ ahoɔ no so Awurade na masɛm so kyi ne werɛ na ma wo mbɛnidasoɔ sɛ wopie a ɛmu biara anyɛ ɔyera ba ɛda wase Awurade Yesu Kristo din mu ɛnɛ mebɔ mpaye amen bio onua ɔsomfo Akwa Hayford ne ne wo bɛkyɛ asɛm yi ne asɛm no peto kasa mu no mato ne din sɛ the danger of false accusations ɔsɛ obi ntwɛntosoɔ ɛde ɔhaw bebree ɛde ba ɔdasani asetena mu onua ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ na ɔhuiɛ na ɔsɛ wo na mewɔ hɔ ɔnteeɛ ɔsɛ metee wankɔ hɔ ɔsɛ mekɔ hɔ yɛhwehwɛ deɛ atwerɛsɛm no ɛka fa ho ɔtumi wo sɛ ɛberɛ a Israelfoɔ ɛfiri Misraim ɛba no Mose kɔgyee mmara nhoma no na ɛhyɛm papapapa yɛn ankasa de ɛne deɛ yɛbu yɛ ani agu so ɛyɛ sɛ wedeɛ ɛyɛ apam dada a ma mereka kyerɛ wo ɔse mebae ma mebɛsɛe mmara no na mebaa sɛ mebɛhyɛ ne ma ɛno nti onyankopɔn asɛm a ɛyɛ holy bible no ayɛ twerɛ kɔnkɔn no onyankoropɔn bae sɛ baabɛhyɛ ne ma ɛna mera de Yesu Kristo so ɛnti ne nka sɛ owedeɛ ɛtwam owedeɛ anyɛ hwee nnipa bebree akɔ amanneɛ ɔhaw ne atete mu ɛyɛ ntwa tosoɔ nti ɛma yɛm bebree ɛnya haw ne ateteɛ ɛwɔ wabrabɔ no wasetena mu saa ntwa tosoɔ yi ama obi awareɛ asɛe ama obi nso adwuma asɛe ama obi ɛne ne mma ntam koraa tete n'abusua ɛyɛ ntwa tosoɔ onua ɛyɛ adeɛ a bible no ka ho asɛm na bɛpɛ sɛ bɛfa ɛtwerɛsɛm ahwɛ mose nhoma a ɛtɔ so mmienu a yɛfrɛ no exodus ɛti aduonu ne yi mu adunsia Exodus chapter 20, reading from verse 16. Yɛbɛhwɛ deɛ ɛwɔ hɔ. Onua sɛ woyɛ obi a wotaa yɛ saa suban no bi a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛtwe wo ho afiri ho. Esiane sɛ ɛde ɔhaw ne ateteɛ ɛde brɛ onipa asetena mu. Peter kasam no, so you shall not give false testimony against your neighbor. Na odiba yɛn so a yɛyɛ deɛ mu ne kasa amerika a ndi wo yɔnko ho adanse kuru mu onua a wokyie mi ebia wakɔdi obi ho adanse kuru mu na ɛyi no firi hɔ na yɛde wo abɛhyɛ hɔ ɛyɛ adeɛ a ɛremboa wo mpanimfoɔ wɔ asɛm bi sɛ it pays to be nice to the people you meet on your way up the same people you meet on your way down so onyankopɔn yɛ w'adom na worefo abansoro a nnipa a wobɛto wɔ mu wokwa mu nyinara ɛtwa sɛ wo ne wɔ mu di no yie na wo ne wɔ mu tena yie ɛsiane sɛ berɛ no so ne sɛ woresane a saa nkurɔfoɔ na ana wo ne
osaba beto on na emfa ne se udi adanse krumu echia safu wi ya renti unya akonya ekohye suruwa ekwan a oyee no sa akwan no ena oba faso twesem no aka ne pefe se indi wonyonko hwan ne wonyonko wonyonko ni obi a wona ni bokushia tafria na yesu ka se wanya ma unia no wanya ma me wonyonko ni unia obi biara a onyankropon abono aba asase wesu so ye kokko so ye tuntum so ye green so ye yellow e unia no obi o ha ara ho sam ne se ohwe wo usu na oban bi a ono onya saade ni bia otumi di ho adanse krumu ema wotwuma ebo onua ara ho sam ewo mu ni se nipa bebree ya de saa adanse krumu no ana ntro ato wo so ntimpo wonte atiasefo asase so bebre enya adwumhaw bebre nso enya amane won wasetena mu ni wabrabom unya wutie mi se wo ti saa ese wo sakra efre ho uha enipa ko haw mu wo saa dance krum no ho ye chiwade e onyankopon chiwade kra obitimi dini ne ho mefan se kokosa na ejuma ekita no na firi ne sa ayo ho se mo ayo ho se mpa se ehwe sa de ni ye e kristofo ye fa nyoma bebre watra e de ohaw ni atitie e de ba yehwe ye nua Joseph adanse krum Potifa yire no o pe abrantie abante se debi bani tumi nya boni ntia me nyankopon ene mi wura sanse mi wura koto mo ba ha no nya me boni ba do bai se obaso hana do beje biara oye bra brantie no hunu se ori nya birbi ntia ne nyankopon ene ni wura se wu odofo se uri di adanse krum ati obi aso wodwene ho ana woni se etia wonua no wo ye tia nyankopon okasa ho a pembebre nipa o hawo ni atetia ni amane bia nipa kom biara efisa asuban no endino dako de party for ba fi na ne kan se abranti akofa ne ba he wo mu kwan a opese ode mefa so opese otumi muda ama ure ya nyanhwe mu sase omu onu mu ya beto na ba nkuasun mu na ni ura yire ede sasem wi edi adanse krumu ato no so ede na besie na na mishi atwere sem ne sase o nyankopon sa ewo Joseph sinti no so obi ankobobo ne tue kunu ato de odene ko me ede ne koto efiase ba edubre bia dia ni papa isu akodo no onyankopon esusu trawo but en mu hono yehwe ye siye odafia sie wo mfie bebre but according to the time of life na bra onyankopon ahye afa Joseph hono onyame twa sadan adanse krunu mu emampo na museum no ahene su daye na ye penim di fomo achase no Baby by my Joseph Echre will be die as you fear if you ask you to know. Okay, one cano, but they could do Sabin on a day. As I charge you, I want a fee. Okay, no, so he'll go for an umbra, go for an abino, or see a fede from prison to Paris. From prison to Paris. Oh, Baba, yeah. A swaffle penny cassepa as a wee fellow through who are Joseph now. Oh. Obi die die nyame adome ko wie ni ye o ko wie ni ye wa uridi obi hu adase krum no hwo hu ye na menim abra Joseph e yin be prime minister menim dia na posifa e yire no obeye but obisi o de dimu ha dance e ko but God rules in the affairs of men onyangopon eno nipa bra bo biara oni na odiso onu nyame na nim dachi ene o kirasem nyame shrawo so wa ya krado se uchie mkwasem se umfa krisi se ukraji mkwa ebre ni ebia na ukrisi onumpo bina wako duha da sikurumu ema ye fene se wajime free wuzanji waya waya gini se odebi minisumu unyakupo mpo ene mikafu yesu mao se fra krisi se ukraji mkwa se ufa na se do bibiode poja Joseph e free treason no de ba palace no nya gbo be peja fu ti bia owo msabria no de ba besi mapama konya so e mi sure so ti nkwasam asami free life word media ministry e ho anam de bro e mo somfo akwa heford enam ne mo echa asami na ma 0244869499 0244869499 mo gana kenya se kwa bri na mtie ya mi sure bye bye.